aɗa wawi haala nde min ɗum woni gollal procureur na
le procureur c'est
procureur yo kiitotoɗo no endal latiɗo do inde ministére hawjinde saria noon endan ndene kanko hawjinde keddi gollal saria fuu ko watte eley cuuɗi saria ɗi o halfina ɗi endan omo woddu koɗnam wallitoɓe mo hawrinde mabɓe kan woni parquet noon ni kanko procureur on seni o famani gacce waɗi nokku goɗɗom no woodi yaɓuɓe laabi saria to kanko woodi lawol ƴewtino ɗum tokka ɗum fa hewtoto ɗum hani hewtade fuu
nder wakkati oye o wawi natude e kiite ko hona woytandu wadda to makko
bande neɗɗo fuu waɗay kalima naadu konna wullanu mum ko wadde ton ndenini o matani o heɓi famude gacce waɗama nokku goɗɗon to ndenne o wawi tokkitade laabi ɗin endan fa o yiita gacce o endan to woni togondu no woodi yimɓe woɓɓe ka e garto haalnamo wiya jiyi to gacce waɗi ɓiɓɓe leydi no wawi wadde ɗum ma policiɓe naadu konna hitotoɓe no godi lawol gara kollamo saabu eno telsi dow ɓi leydi fuu sene yii to laabi saria wonno jaaɓe na toñangue wonno waɗa fuu yettina haala ka enda suudu saria koto ko tawi ɗum ƴewtine
ndeni neɗɗo waddi woytandu to makko ko accintini ɗum wiite ko haala kanno tawa nder juuɗe hitotoɓe ɓe ɗume pamninta nimɓe dow majju
wani faame woni haala fuu gaddaka suudu saria to jonkay hono laamu hoƴƴoto jeytaka wakkati goɗɗo no ɗon moɗum memi on kay hoore muɗum ɗon warto haala daro ley saria o enna fatima wakkati gonndu konna moɗum memi o no wawi tawe warata to saria to enna hono fey seni o natay hen caggal ni haala ka yettake to suudu saria ton to jokkay laamu leydi kan jogi ɗum kankay du yoppata fey si o wi kanko o yoppi haala ka kanko moɗum memi o to laamu kay yaran haala ka fa yettowo keero makka to ka hani yottade
la procédure pénale engagée par le ministère public.